yani mwenzenu mimi nina shida ya mapenzi. Eti nilie naye ana shida tena kubwa siwezi. Kisa shabiki la Yanga. Eti nimuite Maxim Zingeli. As Subutu. Haya msione na chomekea. Tena squeezy XSL. Hila Yanga ikishinda furaha ikati. Ona lika mwendo baba mkwe wake. Yani baba angu mimi. Hakuna mke kwa siku yake. Uwe ni yala nduna baya. Haya msione na chomekeha. Tena squeezy XSL. Unaumiza mwili.